nna bịa m ọzọ. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ọ bụ ọzọ, ọzọ nwere ibe tupu Emeka Ọzadebe. Abịa m ọzọ tupu Emeka Ọzadebe. Ekenele m Chukwu na nne m mmụọ nenu owe bulu na n'Igbo bulukwa Igbo ka nnazụ a nke a gozilu n'Igbo amaka. Igbo bụ Igbo dalụ unu ọkwa Igbo bụ enyi o. Ọkwụ n'izi n'Igbo enwelizi ọkwụ na-ekwelugo n'Igbo ozo n'ive na-eme. Obodo bụ n'ijelu kọntụri ọ bụ n'ịbanyelu mifulu onye Igbo nwanne m naba ebe afabụla ebe obibi Igbo amaka. Abịa n'obodo anyị na Naija agụba ndị ji ego agụba gụnyelu m Igbo na ndị ilo na-agụ. Ọ bụlụ na-eji enunugwu Hausa Dangote ka agago ijebe na na Yoruba onye agago bụ Adeleke. Ịbịaze na n'Igbo anya chọba Chukwu ego ndị Igbo izi Royal Highness Emenike Nwodo Chief Nigadia Emeka Music Chukwu Emeka Ekene Nonge bụ Chief Nwodo Emenike Nonge bụ Emeka Music Emeka Entertainment Emeka Industry Emeka Oil and Gas Chukwu ego ndị Igbo niile. Delu na moto banye n'ime ụgbọ ebe ka anyị na-eje anjenu chọba odogwu Chifu Okechukwu Okolie ezigbo nwa mụchala mụchia n'ụmụafọ mu n'ime ume cheta nke dị na mili n'ime osi steeti ebe afọ ka njelu kọọ kpọmkpọm jube zodogwu onye ka nchọlụ jebe si gị na nwa mama nwa hụlụ ụzọ na mili odogwu adịrasị na mili niile na Durban na South Africa omebụla onye ji na nji ọkpalụ ogbenye bodogwu a nwa hụlụ ụzọ na ịgadị adịrasị na mili niile. Ifoke Okoye ezigbo mmadụ bili nnu ezigbo mmadụ adịla ovele odogwu nazi ka ngwuwe ịma na ị ga-eji enigwe ọdụkwa n'isi mmadụ ịpụta n'enu ụwa onwe si n'ebe nye atala afụfụ n'ụmụ ogbenye so ya n'azụ ga nwụla ebe iwe mmebe ọbụla eziokwu nke imelu n'ọya ka ịvụlụ n'anya maka na ọ bụrụkwa nnukwu onye ra na-ede nke onye na-eme na-ede nye n'ụwa anyị na n'ime ya ọgọ niile na-emelu m ogbenye ka ngwazi anyị na Kachukwu dị ahụ ezigbo gaba n'ilu obodo na nne na nna gị mụrụ gị n'ụmụafọ mụ nke dị n'ụmụ echeta na mmiri n'Imo steeti ogu we tobenu ona bamba magana babenwele godo miguni banola nsonu oje belibi do primary school ime bagule anu nuku egu nke di numu ejide na mele Ogbuzi alopaze Okwedebe secondary school Ogulu na boys Namili Odogu ni idimba Ewe nene si vodelo neke Ninkuzi we kwaba papia Maka papia ne jesu ukike Katiki sinobodo no name of man Akwaba papia Nawagi ne mofuma Nawagi kwesili bunu fadano Biya we kwalia Uwe jebe seminari sikulu Agu gidelu nyabu seminari sikulu Ege suwa tadara Papi ya we beba alili besa la chuku Ogejiku we natanuna Owe bubaku Obusi agu okwa bankata Okwa sankata Obuli ya jenu na fia Ole siye Owe natale nigo Owe natego no wakavali elio Papaya we nekate ifemwa We kwabu ogejiku Nigeje kwa noboye Ogejiku we bulapia Pena tabano ni chado Weje nanke chief Christian Nese Nke non Nese we kwedo Oje se bafo kwa baboye Pame se lu jebe na saiti No gidi we luna zwafia Oke chikwa safu choki ene nu wano Maka no me lofuma Oga ya we duo yuno Ogejiku e bulakwe ya Na ba na salti bili ya Kokejiku lulu na salti Onweleza kwa kosu tenuza Chifu Chimezirimu Ugochi Nyano kewe bili ya Ijo wako kiju wanoteka Chukubi ya pili Uwe nasafi ya Emese loke chukuwe doye be Chimezi limusu bankienu Obu loke moli longwa Chimezi limofo full business Mejese koloke chuku Awe bido kupa godu Weza bazo jigo de mogo Na dobeno Mkedi na South Africa Eba foka vana kutike Kaneku kaneku Oge jiku we mebofuma Ego we kalia Owe kbasia na kwelizi elizi Investment akia Webi dolu niruno Na South Africa Orusi unole Ojune mogo na South Tunica dia Osine nyega na basia nobo dunia Akuruno Ona bakuruno na malonye kalia Ife bono zaba wafuzo na mili Mwafuluza, chukwe mekeke na Owe batanu na mili mine Uke chikuwe lubuza Ona runo na wapu mili Street light ino ke chikuti nyeli ya dia Okumu kolobi ya dina mili Oke jukwa po vengeance mko Kwe bubu tego Kwele nyonyopo nasifa choba kalakafe Ewe tupe yo jiege mogo Oja lati akwo hypertension Tupe yo june mogo Tupe yo pute ifadea Ufumbaji ane mofulodu Otu wakwa jie ni mamiri nine Sige na wamama Oilimuho Chiku gozie ine nuwa Ojune mogo Ojimote mogo Ojeke mogo dogu Ama nebeze anige lodamu nandie gumuwa Udogu meche zelo Sina dobe Webatazia na Joburg City Lady Man City Get in us out. Come to live in one. And I'm listening to Kakalia. And we're trouble to get here. Ever for Gomez Abba. One for Lusa. Nima Milinine. Odogu Batana Meme. Omechilo Fumbosi. Namili Nanye Canal. On your mop of diva, dear. Nongibunu, CEO. Okochuko Korea, Estates. Nkedina Were. Nongibuzikwa, CEO. Okochuko Korea Foundation. Okesi South Africa. Webuna Tanoru East. Odogu ni di ma Tanti wane mado Ozo we yanga neke ne inu Adres Ndamiri, na South Africa Ojigo de mogo wan, na dobe Onge kuzio ne ya Libye Odogu Otu ogwa jie Ndiegu muku nienu Kanjeke no dogu Onyeka neku
Mapolo zona milio Chifoke chumoko
nye Ojimote mogo
he Mapolo zona milio
Ojuse mogo
Chifoke chumoko
nye Odogu aputi ifedia
Mapolo zona milio
Ofumba jane mofu lodu
Chifoke chumoko nye
Wa uruza neke ne mui
Wa uruza na milio
Uwebulu nife kulukane me Udugwa blokwa ngaine Ankwa ebu When we go to Sally Sally, it's a lawyer's only got for Gosilikia. Okata Sonia Goya Quota. Oye Palego, not a quarter in no one. Only Lucas Agije. Ilona Memeno, when Lucas in there. The Kennebona Bonde, we're going to know one. Bosses Sutanumu. Obi di bego na ni dance Obo jani dance boba ya kozo bulu Moye se wan mo bi no gidi O mesi li bo kwa chijoke wan ba ne fo Ya bazie baina kegua owe joma famu nse nombu tukwe mekose tebe nomu bozo ngwelebe aniwa owe zindi bula kwebo babi akeneli kanya goze moa odogu we meba masize wenje owe bidi yego Obo baza kego ma kukwa dinani Obo gide lego Ndi papa lolo Anabu ego na wafu Obido beze wunye bego ni mafia Etu beze ya Ojiega asofia na mili Ome bulonye oji nanja Ovalo vive Ige melumu na ndiegumu Ngwe guma kapago Mamoto manago gombuka Ama mo Nongwe livige neli Magagini no yande kumwe lifane Kilisi masina ndia Okwale mwamba, kanyi nchana abata Anyi bata mwamba, anye chebe ndi odogu Anye chebe ndi oganikwe Anye chebe linda kajako Abata basa nobodai Abata banobodo, umoko la kulata Uma mbogo vya nine, anakuaka Mandi nene ni nafancha ni mwangale Owebulu makagini Owebulu na mwafulu zavataga Omebulu yoji na njoboda Onye kaneku Ofumba jane mwafulu
Mwafulu zona milio
Otu obwa jie Omoko mwachi ni melu Omechilo fumbozi na mili Opu tifadi Ojune mogo Ojege mogo jimote mogo bili Oriego nukego Wendi bonine Kona nindi bona South Africa Ego ne lubeli wisi neno Odogu Ije na biye na mili Ine ne bazo na nine Motongalonu kodogu goludobe ziali Ije na South Africa Ilibe zienu moto Mamoto mbochie Manko walofulo Manke kalolonu kodogu goludobe Ama monoke bunye mofu Ojimote mokalota monandibumu Ogolu na dijiche Na legosi Mano wele donu Mana leki Property no kali la kali Ojune mogo na South Africa bilinu Odogu na bobwana Olusuno Kotuba kedo yegego Ole kwa na luono zo Olo zo no golu no zo Ogolu na luono zo Olo no no golu no zo Ojune mogo And this also not respect Makagini no dogu ni kalaka Akwabazia bulu di change Ojege mo gongwa lenge mo Seniga Oto wajie Wafulu zona mili nigede nekene Ufumbo si muna ndiegu mugabia Mobu na mili Mobu na dobeno Na South Africa muna ndiegu mugabia lili Mbose buki kamalo moza weyanga Kimalo moza welige bodogu Waza welige buchukwe meko silia Ilukwele na muna ndiegu muna bia Okito wesama Dube muwibo I got one mama Okwe fie meko Ika balu mutiketi Obulu godu nodogwa malona nina bia Chukwe gondibu nodia Wande mwadro ne mieke na Emeko Music International Ige deke neyi ki ige zime Isi melu na mazindi oga Emesye na oga dima Oga dima fa fezio emo Oga dima foundation chukwe mekane kene zigige Iju wabu fumbia Nkonye nemene nuwado ya jisike Emesye na oga dima I am a man. Amma munu nuge meka chukwe meka nolomba Mubasa we yenga Ebe neje disa Ebe eka neje Muna nde gume Ebu nenu mige de gumu nenu Enje benu na mili Na South Africa kaina banye Enje muke nebo de gune nuwamu Mwahulu zona mili Odego jinki yaba Oto obwa jie nenu Adorasa na mili nine Odego kechuko korie Kechuko korie foundation Odego nonu meke nenu Kechuko korie estate Even they make a little kale Udogo kanako Asimu kene ndodo zake Onye kambu zake ne Lolo Ngozika Ukurie Nakene wunye kambu mukene kwa mankabuwa Na vanjadi ma Yana lolo Ogo chuko korie Osina kene zando dozi akuya Mukene papa Makanu tudike mulodogu Chief Marcelinus okorie Nibun katkist Namire Chief, eze mwa Wamulu bwebwe Nkenda miri nine Ozina keneze baba Mukene mama Afamula mumu mola ni wafuluso Oye kane kene Lolo Usudie me Suzana Okoye Ezine Mamuke chiku mwagisi mkenegeo Awala mwai Muke chiku sine keneze mama Mubule kene Jebe na South Africa Onye kancholu jebe Chief Oko sisi na mire Obuzina Jonas Beck Inele moto pass Udogu nidima Edumaka Ngozika Waribe Nobuze zibongwa Chief Jerome Odi Ngozi mwagisa inkenegeo Obuzin chief Okechukwu okorie Simuke nunu nine Edumaka chief Ikechukwu okorie Nibu nezigbo nwanne nwahuru zo 1 na miri Ozo nwe ya ga neke ne inu. The manager. Manager Okechukwu Okorie. Ige de neke nunu. Osimu ke nekwa last born fanu. Onye bu the last born fa. Osi tadi mo Okorie. Nibu nezi mwa Chief Eze mwa Mwamulu Swebwe The last born Ukeji kusi na kenesi umunia Melo fukwana Senior broad ya Nangu melu yejete bebe Late Chief Ndubweze Okorie Ibo lumpu lanya veja funza na bemua Owe lanya kegea funza Iwe lanya keha funza Na bemado Igwe ni neje konuzua Ndubeze wa mama La ankoma Ankulobi izu like nando kwa o Mwane ika nebe Mwafuluzo kanakua Akwa lili adayo mwonenu Idumaka Chief Kigozie Jombu Anyacho Nangibunu Chima Afoma Pilas Eze no kwezili Kilo chichika bani luna kichili no divama Ezi bo juyo krota Idumaka Chief Ifa ichuku ohebo simu Aine kene kwezi Chief Ozo mwa chine melo Ozo bwako na nimbo Andia gumu kene nozo
Ozo mwa chine melo
Ozo e
Ozo na nimbo
Ozo bwako
Ozo mwa chine melo
Ozo mwa chine melo na nimbo
Ozo na nimbo
Ojege mwa gazani
Ozo na nimbo
Ozo mwa chine melo Ozo bwako Na nimbo Ayekene Ambunye kene mwo kanjenu kenodogu Onye kane kenenu
Igwe
Igwe na nye kene
Igwe
kwa gidi nibu nuku mwongu na
zabe
Igwe na nye kenenu Igwe kwa gidi nizu lukeme Igwe na zangweli vene kene Okochuko kore simu kenei Makane keneze vigwe nino Igwe Idumaka Chief Elias Udoka Okorie Nangibunu Chief Omife Solea Namile Odogu na South Africa kena lukili Onyoma Ogini kangetu ye
Omife Solea Omife na South Africa
Omife Solea na South Africa
Omife Solea
Ezibo madu bili o
Omife na South Africa
Omife Solea na South Africa Ezibo madu
nige Omife Solea
Oke si muke nenu
Omife na South Africa
Otakadi Nwene kene bezi Haiti, Ikezuo, the second. Of our mama, Emirates Connect. Green Star Investment Nigeria Limited. Oju nemo go nwanne nke mo. Oju nemo go na wa mama. Odogwo nangi kaneke ne. Na leke ne mu no kwa chukwe me goza bebe. Aza weli beni gede neke ne. Oni mo state kodogu se jenu. Ezi mo ya wa mama. Odogwo. Edumaka Chief Collins Anyacho Karika Papaya Ezibo Mwanyacho Karika Papaya Nigede Nekene Edumaka Chief Kalistus Naji Dikali Mojo Namiri Odogu ni di ma Ni mo state ki se jenu Mana South Africa ke na libini Di Kali Mojo Di Egyptian money Na South Di Egyptian Odogu na ye kenegio Nangebo no CEO The Calist Industry Nkedin on each other Longable CEO Osinachi Table Water Nkedin Nkwele Zinaka Ezibo Mili Nenyendo The Cali Mojo Nimo State Gize Jenu Menona South Africa Kenal Bili Ezibo mmadu na South Odogu Nongebo zekwa CEO Kalis Farms Nkedi kwa nankwele zinaka Eke nemunu Nkenunu kenifele kwelu negu Okwale muju kwe mekosa debe Omumu Emilio zowe yanga Aza weli veli gede neke ne Ankwa Ebu Ponya si muke nun
Mavolo zona milio
Mavolo zona mil Ezi bo madu bili Oji mote mogo dogu Landlord na South Africa Waholo zona mili bo dogu Ezi bo madu dilinu Waholo zona mili Oji ege mogo dili Oba tu na dima Oku ne nyife na mili Ofu mbaja ne mofu nogu Otu obwa kye na South Africa Oji kote mogo bini Oji chaka kwa kari patesha Jifoko chukoko ye nikade Wakulu zona mili neke ne mbili Ezi kwa kwa dinu Mese kaifu